Unafahamu Mungu anacheka. Akitazama wate ule Mungu anacheka. Akitazama watu wake Mungu anacheka. Kila tunapofanikiwa anacheka. Uru anacheka. Kila tunapoimba Mungu anacheka. Akicheka Mungu lazima tufanikiwe. Akicheka Mungu lazima tupate ushindi. Akicheka Mungu lazima tushinde vita. Mungu akicheka kilio kwa adui zetu. Akicheka Mungu dunia inashangaa. Akicheka Mungu lazima uwepo ushuke. Akicheka Mungu lazima tufanikiwe. Anacheka. Kumbe furaha ya Mungu wetu ndiyo nguvu yetu. Tabasamu la Mungu ni uzima wetu. Akicheko cha Mungu ndiyo nguvu yetu. Tabasamu la Mungu ndiyo uzima wetu. Kwetu. Tabasamu lake ndio afya mifupani mwetu. Tazama Mungu anacheka, anacheka. Alipocheka siku ile Sauli alikiona chamo. Mungu alipocheka washami walitimua mbio. Akicheka Mungu wetu lazima walie. Mungu akicheka lazima uwepo ushuka. Akicheka Mungu lazima tufanikiwe. Akicheka Mungu mbingu zinafunguka. Akicheka Mungu wingu linashuka. Jamani, 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 Mungu anacheka, anacheka.
Anacheka, anacheka, anacheka.